kuridhika na vyetu wala so vya kuiba. Mlo mmoja kwa siku lakini tunashiba.
Tushatembea peku peku tukachoma na mima.
Tulishogua mchana usiku hatukupata tiba.
Maumivu juu ya maumivu,
hili nalo litapita kama yale yalivyopita.
We're the chosen, we're the champions. Hili nalo litapita. We're the chosen, we're the champions. Kama yale yalivyopita, yalivyopita, yalivyopita. Kama yale yalivyopita, yalivyopita, yalivyopita. Hili nalo litapita.
Victory is my story. Tomorrow holds the glory. Even though it seems that I'm falling, all of this is temporary.
Wanatuombea kifo tufi,
bado tunadunda.
Mungu wetu atutupi.
Sema
woyo woyo woyo,
woyo woyo woyo,
woyo woyo woyo,
woyo woyo woyo.
Maumivu juu ya maumivu,
hili nalo litapita kama yale yalivyopita.